ngalesaka ukhithi misingane naleyato engifuni imali uzomphane ukhithi misingane naleyato ekukhala umlakala hayi kusinda nalesaka ukhithi misingane naleyato. Last one, kawajele, isigubu siquma nomudangele, sizi nawe bakazele, uzoquma lomukatele. Last one, kawajele, isigubu siquma nomudangele, sizi nawe bakazele, uzoquma lomukatele. Last one, kawajele, isigubu siquma nomudangele, sizi nawe bakazele, uzoquma lomukatele. Last one, kawajele, isigubu siquma nomudangele.
Sí.